President University Ambo Dr. Taddesa Kana Haleyero University Chesejiru Ethiopia Chesejiru Ratti Ibsakenna Nijiru Nakor Malkatu Dubise Kunoti
Edugale Toma Dr. Taddesa Kana President University Ambo Hale University Wen kan biyeti kisat darbe do tokot tokot mulata ajuru nol qabate do tokot tokot leti winsi waratto tajrachu fi alu makanani sirakkonu mamu gabaf matri yero makana university nambo sirakama ni rettergama
darbe darbe galadumat university waldati umame wal qabate university kenya kisat senior gari nin turre samona kana dewana chita sa isana datte gaddu wana kasijira isa wal qabate klasi muras do tokot tokot jira male ba yan saddan chita jira kampasi awarot tetno walti buis ni muras ni yalame ture nero masana tetwanne male ni tangudan ingenye jolleni arfantoko buruki salpa burukani ture ana faali jiru wal magalati nagenye nagala ba walansin injiru garu mirri baredan injiru mirri akadura turesun turbe dalbe hesa turesun amma mirri sunu yala mi dame jira garu akamira nagenya tedebe ani fijolde nes awasna universities oje atta wajja jira gamtokko ni jolle nagenya sane akegamu tamni sera eksu karma motuma tirra madamelle e gajira gamabratin ektonni rankenyas bobani wankana agadormi jolle lehe gurratti bobani jiru nagenya jolle eksu ratti dursa kennene wajja jira kallamata amira sane ga nagara nagenya tedebizu da kana ijarsa tata gabu walattoni klabiya tata jira yunenin walatto da jira kamara gara sane tenis oje tata wajja jira akwali kala tinwastin kenya yero da amma naga tajenne bacu danden
doctor brother with media wasakan dunfa kisin ratti irga baristani turtanin yero kana kisat irga wona kasi hala kamini kanisan gara tasgabit disudan dan
irga namma tasjone wala so campus itti baradarbe university kenya la campus ikamna wala sorra akkanuma walitti buisni salpata eture yero kana gara wagga kanati acitti ga hajolle ararsinu tuma marisisnu yaduma akuma tasana dufe yannesuni yolle murasa sabaddarra yolle kudan kudan gara fundu attifa jenne yolle kana mo wal magala wattaenne yolle warrafani baaje warratani jirani naske same waradura ofi vektani leve kudan de sugaru akkan matti bisalalu dan kam tu sabo romo ti kam tu sabo mara ogen kam tu sabo sablami virati jenne gafanne gafi kana fundum tu jaljede aske samo sabne vija virato appate vakenya namne china to ko ogen namna europa to ko to appate aske sa kam itinin jenne addavasun sirakisa jenna nundum to fangu tu na lakinu rakisu jena tam se samaenni to kuma barbadu isne tigara gar tuma barbanne kana tu nurakisa jira to kuma ke san barbada oltu ta e to kuma ba ye gamna kanaf to kuma ke san jabe fatta o to komne rajabana o to komne rakko ke sabana ilmana ada to kulle gara gar uma barbanne o ta e gara gar uma kabachu dandau bisti gara gar ta udanda katya dan gara gar uma ta udanda kabachu dandau wat ma ye sani gara gar uma kabachu danda garuna ne na ne jollen kun ilmanu ada to koti kanaf yo gara gar uma barbanne ta e namarakisu garu garagaruma barbada wolura tokuma barbada yolle chimina nufida kanaf adunyan kuni da university kaba garagaruma guda kaba garumo akadunya to jinjirata ilmonna mammo da university akabatu male namumman sayu tokuma sati kanaf isaradde yespata tokuma yesenradde yespata wal injirata kanjedu tre sa tsatte balate gawan dira kadam satte da satu re university ta kenya kesa baratuni baracha jiran background insani kanumman insani zabdi kabu kamad insani zabdi kabu kanisan matan insani abdi firra kabanita kayen insani jolle yesati kanaf wal midun barbachi sameti namase bukke jiru kana yesakketi kata kaketi midun uma bu atis bu arga tunjiru abju nama bira jam sita yokini mo abju warna keti tu jama kanaf kanaza of kusat ta to kuma ke sanja be fatta na genya tunu basa awan jelu tule dam se genya na dam se kun ga baye social media rati na na tule na na usa mi tem mamma min bakti fide nam netti bula jiru ne jelu ga fi ta ma jala la wali injira chu tunu basa nya chu no manu bu anu gabu kanje tule dam se genya barana salam suma wal fatta kata dabarsine ke satu amma yakababaldi suwan kabate kan amsi barana university ke university dabarsine manni university to ke satti tuanna university sanan halala ta yakirawatu danda akuma waldiatu mame gafata yambotti sumamu danda gafabramo university brade satu mamu danda yakkasanaf abba yakkasanarawate seranitti gafatamu kabamale yakkabraddo bratti radedebine gochun kabun baratoni ke nyana kasira akufkusatan mirasani akatuatan wantota yakka rawata namota yakkarawatan gari yakkarawate tattimo motumman tarkafi atama kafuratu kanas ummatar akahipsu kanjeluda damsinu zedabasne hawasnum tu university gutun hawasne nanu university jiru hawasne biyakenya akuma wali galattu nama yakkarawate gari yakkarawate seran tarkafi fudachu ratti male namanu kejiru ratti yakkarawachun akkanum bafne ubachu nurajrata wanjeluda damsinu zedabasne yachana
kan mawuli qabate namoni tokko ambo university tibaratus ni murasni la kofsana nga kudani tan tibadar beki sare mudubatu mindset ni baratus ni kunti gege fomani kana wal qabate baratus ni damani suru jadami dubata mature kunanga mugad
baratota idamani wal qabate wanti reporti kabunjiru sakana tari bolisa utarra ubachun indandama baratota ariyamani okini warno tarra urkamani injiratu kunigaru university walda tarawate bodamiti sanadura sa ero addatta discipline fudanna kuni malinni awan masila jereta bakka kanama bakkenya university kenya fudanne barata gara kun asoddumatu barata campus shanangamnu kesatte barata nguni kayoninni dufe sinbe kala baru persisu da koranno da sajajala wasa wochuna kanan hala deme wantu takana wangu facci su ratti odufe kambaratto takana sbartis warra biraas kan barsiisu ijoollee yakka daddaarratti raawwatanis boru akka yakka sanarraa of qusatan kan taasisu tarkaanfii fudhanne waanne yuunivarsiitii kana keessatti gaggeeffamuu hin qabne nama itoo gaggeessuu argame irratti disiipiliinii fudhachuun keenya dirqama kana garuma fuunduraallee itti fufna garuu taatee waldiyaatti ta'een booda wanti barataarratti nuti tarkaanfii fudhanne hin jiru jechuudha lakkoofsa isaanii egzaaktilii hin beeku maal waggaa guutuu disiipiliinii fudhannaa gaa ta'eef jireenya kana keessa barattoota I think barattoota lakkoofsaan kudhan ta'an yeroo tokkotti disiipiliinii fudhanneerra torbe achaanuu keessa.
Barataan sababeenyummaa isaatiif mana barumsaarraa yookaan yuunivarsiitii irraa gaggeeffame jira.
Kuni akkamitti ta'uu danda'a sababa eenyummaa isaatiin namni yuunivarsiitii irraa gaggeeffamu hin jiru waan kana duras gaafiif deebii sinnaa gootan irratti waan sinni deebise jira nuti yakka qulqulleessineet tarkaanfii fudhanna malee eenyummaa isaa dandasaa waan adda addaasaa uumati kan qulqulleessinu maan raawwate yakka akkamii raawwate isa jedhu qulqulleessinee tarkaanfii kan fudhannu kanaaf gara fuulduraas kan goonu kanuma eenyummaadhaan wal qabate namni barumsa irraa dhorkamu hin jiru garuu yakkisaa qulqullaa'ee nama yakka raawwatu garuu for the sake of majoritii isa bal'aa ummata bal'aaf jennee tarkaanfii fudhachuun keenya dirqamuma ta'a kuni maatiidhuma tokko keessallee seerri jira maatuma keessa kunimmoo maatii bal'aadha maatii namni kumni soddoma keessatti jiraatu kanaaf seeraan kabachiisnu yoo ta'e warra kaan warra seera kabajee jiraatu miidhaa jirra waan ta'eef seera kabachiisu itti fufnaa sababii eenyummaatiif namni ari'amu garuu hin jiraatu yoomillee hin jiraatu akkanatti namni yaaduu jiraate akkanatti akka hin yaadne dhaamsa koorra deebi'een dabarsa.
Yaadu namoota inni itti galatoomaa.